dakika zinawera sawa kumi n'emu presidenti n'alangirirwa nga ye Yoweri Kaguta Museveni ng'afunye ebitundu 7 mu 1 kuli 10 n'obugwamu, ate yamuddirira yafuna ebitundu 2 mu 4 n'obugwamu ku buli 10, era nga President Museveni yasobola okuŋŋaanya obululu obwakola ebitundu ebyo, abalala nabo ne bagenda nga bagoberegana mu mbeera efaanagana bw'etyo. Ekimundoza ku bintu Electoral Commission waliwo bingi ebiyinza okuba nga byagirema okukola obulungi, kuba buli kalulu tuyina kye tuyigiramu okusobola okulongoosa akaddako, naye mulina okuba ne wiiru eyo erongoosa ensobi ezo. Bwe bateriwo kitegeeza okuyiga kuba kwaba fa bwerere, naye ndoza ebimuuzo ebiyinza okusiimako Electoral Commission yentambuza y'obululu okuva ku district okutuuka eruwa ku tally center nti teyafunamu buzibu bwonna, tewali we twalabirako nti nno tuli short, tuli tukereye nti tukereye obululu okutuuka, kuba baabusindikanga ku byuma bikali magezi, naye entambuza yaabo yali ya mulembe okusinzira kuba twandibale tukirabira mukulu waawo. Ne tutuuka ekiseera nga ne update gye yagambye tuwa waba yagambye nja kudda saawa nyamba somere ebintu naba tukunganyizaawo, ne mulinda paka 8 nga tadda ekyo kiwaki naawo bo kiraba tibandibanga balina obuzibu awo. Naye tugenda kubeera nga twogera ku kalulu ako okutwalira awamu, naye njagala nsooke nkujjukize nti waliwo enkyukakyuka mu kalenda y'ebyensoma nti ministry y'ebyenjigiriza yafulumizza ekiwandiiko nga kitegeeza nti abaana tebagenda kuddamu nga 2 nga bwe kyasooka okulambikibwa omwezi guno gwe tugenda okuyingiramu ogwokubiri, wabula bajja kuddamu nga 10 ye date empya. Era eno yabadde directive okuva mu ministry nga ekwata ku masomero gonna wamu n'amatendekero, mujja kutandika nga 10. Kino kyakoleddwa ensonga enkulu gye bawadde lwa safety n'ebyokwerinda by'abaana olw'okuba tukyali mu kalulu, ate era nga naawe olaba nti bwe tubeera mu kalulu wabaawo obujagalalo wanewali wabaawo obunyiivu, abamu bayinza okwegugunga ne batuusa ku ssomero obulabe, bakizingidde mu kigambo safety, bakizingidde mu kigambo safety y'abayizi
bakole safety zonna nayeyanzanyisizza okomezayo kabangaako school fees batezinda bakuwera,
bakizingidde mu kigambo safety
nakyo bakutegedde
kati gwe bwoba otegera safety osobola okukigaziya ku lulwo. Nina bempulidde nga bazanyira mu kintu ekyo, babadde ndoza tebazanya ekibiiba ekirungi babadde bakozi ba radio, naye ng'engeri ensonga ze bawa kakati lwaki batugamba safety, safety keyo ffe gye tutalaba, lwaki balina okuvaayo ne banyonnyola kawunvu n'akagga, waliwo bye batajja kunyonnyola kawunvu n'akagga kuba olwo bakozesa ekigambo safety ate nga biri mu security, mu security waliwo bye batoogera, bayinza obutajja kugamba nti waliwo owana tumuzudde nga ateeseteese okukuba paaka bomu ng'abaana baddayo, tebajja kujja kukikugamba. N'olw'ensonga eyo ebimu mubeere bantu bakulu. Ekirala kye baabadde baboogerako ye International Schools Calendar, nti bakimanyi kalenda y'abaana basoma mu International Schools tekwatagana n'eyaffe y'ebyenjigiriza, kakati bo bagenda bakola batya, naye ate tosobola kuzanyira ku safety y'abaana olw'okubanga sijja boogera
kubanga statement ya government erimu n'ekigambo ne International School
anti nayo mweri, kati bo argument yaabwe egamba nti kalenda yaabwe abasoma mu International School tekwatagana ne kalenda yaffe y'ebyenjigiriza, so nti ffe tusobola okubeera
bambulize kyakavuyo kagoberera kalenda ki
era bakuulidde nange kyebadde mbagamba kyakavuyo tekagoberera kalenda
waliwo ebintu ebimunga byabantu kati international school yo kyetwala
ebeera wa yebeera
yo kyetwala international school so, bwetuba tutunuulira ebintu we need special consideration
kati tosobola tebasobola gamba safety y'abayizi notandika okuleeta excuse za safety twamalako n'emyaka ebiri ng'abaana tebasoma olwa covid
kubeera baali basoma
kyali kikwata ku safety y'abayizi
naye nti akati abo kyebagala okweyisaamu olw'okuba bo bali basoma and more so the so called international institutions oba schools ezo ze zisinga notuteeka ku bunkenke mu bikwatagana n'ebyokwerinda nti singa obeerawo embeera yonna bo be balina n'abantu abayinza okubeera vulnerable n'okututeekera ddala ku bunkenke tibannange wano waliwo abaana b'abagundi baabano baba diplomats bwe batibikibo be basinga okusomerayo so abatulekera
n'olwekyo lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo njagadde abantu bategeere nti kale edeeti gye batuwadde ennaku z'omwezi ze batuwadde okuzaayo abaana waliwo ensonga tebaziggye mu bbanga bwe baba bakozesa ekigambo safety tewali ayagala mwana we afune bulabe ng'adda ku ssomero obanga tannaddayo obanga atuuse ku ssomero obanga tannatuuka ebirala byonna byo bijja kusalirwa amagezi kuba n'omwana owa ng'asoma wanatali mu international school sandi agadde amisinga ennaku 10 ekibuuzo kiri nti bajja zikompaseeti nga batya era bo bamanyi ekyo ng'okitadde ku bbali njagala obbajjukiza nti okulonda tekunnaggwa tukyalina okulonda okwa local councils n'okulonda okw'ababaka aba special interest groups ababaka aba special interest groups in fact batandise olwaleero bawakazi balonze era nga tujja kuba tukutegeera ebivuddemu special interest groups mwe muli abakozi mwe muli abakadde mwe muli abavubuka mwe muli bali babisoogedde abajaasi abondoza bajja nabo kubategeeza ddi lwe batuula mwe muli n'abaliko obulemu so kakati abo bonna baweereza ababaka baabwe bataano bataano ng'oggyeko abajaasi bo baba 10 ne beegatta ku bana abalala be mwalonze bo balonderwa mu bubondo bwabwe kibayita electoral colleges era conference y'abawakazi etudde olwaleero delegates conference mwebalondedde abantu bano so ekyo nakyo kigoberere ennaku z'omwezi nga 22 tugenda kulonda abakulembeze abalala ku district mu local councils n'olw'ensonga eyo leka gamba nti nze kasita nalonze president n'ababaka ba palamenti ebyo tebinkwatako okulonda okusigadde kwe kukwatako n'okusinga kuno kwe wabadde oddukiramu ennyo kuba disitulikiti be ba implementa sente zonna z'owulira zisindikibwa ku disitulikiti okutuusa obuweereza eri abantu londa ssentebe wa disitulikiti londa bakansala abo ba disitulikiti londa ssentebe wa LC3 oba division municipality n'ebirala londa ne bakansala londa town council zo bameeya n'abalala so abo bonna bajja kubanga nabo balondebwa n'eyo information njagadde mukitegeere webale nnyo webalire ddala tova ku mukutu guno nga kakati tutandikidde okukweereza naye mwami wana kasooka tuwa ekyafaayo
akyabirina
mukyajjukira bani mwawulidde ebyabadde ebutambala ewa kivumbi
nduwuliddeko naye mpirako saidi emu
kakati amawulire gengenda obbasomera gaafuluma ng'ennaku z'omwezi 19 January 1983 deeti ogiwulira gwe sensuwa
mpulira bulungi nnyo mukama wange
19 January
19 January
1983 wali luddawa
83 nali ku Aga Khan
ng'okolako ki
nga nsoma
ng'osoma ki
P1
ekikangabwa kyagudde ekibibi
Mwana vya zebo vi.
Aba polisi na aba antu abalala. Bate mugwa.
Nge chipi?
19 Januari 83.
Eke, 83.
Jeni ake mekeji.